Mubulamu buno mwetuli mukwano, mujjudde mu entalo nnyingi.
Buli muntu alwana nnyo okutuuka kwekyo kyasuubira okumuwa essanyu.
Naye okulwana kintu kirala, atera
n'okuwangula kintu kirala. Wowo
si buli alwana nti yawangula, nedda ky'ova banga tuyimba ne tukuba engoma
ne tusanyukira kw'oyo atuuse ku buwanguzi. Leka tuyimbe
congratulations,
pongezi sana.
Congratulations,
we sing victory.
Lore lunaku
retwali ndeka.
Congratulations,
pongezi sana.
Congratulations,
we sing victory.
Lore lunaku
retwali ndeka.
Lore lunaku
retwali ndeka.